kerang uita mavihasi zengu gira kabiri nagira ngo nonde kanyamba jambo naburiri banza niriheruka kuko nayobye kenshi namushavuza sinashikira ubwiza bwe nuko nkiyamagara imbabazi ziwe ziritaba naragira icyo mvuga ziramubera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye nakumenye kenshi usoro ushiriraho guhanura karindwi inshuro ibihumbi byinshi ndakubabariye nuko nkiyamagara imbabazi ziwe ziritaba naragira icyo mvuga zirambobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye nakumenye kenshi usoro ushiriraho gushyiraho ikimenyetso uru wanjye ndagukunze ndakubabariye Thank you.